Imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri isanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Abantu 31 nibo bamaze kumenyekana ko baguye mu bitero byagabwe mu mijyi ibiri yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bitero byagabwe n'abaheza nguni b'abazungu mu mijyi ya El Paso muri Leta ya Texas na Dayton muri Leta ya Ohio. Ni bitero benshi muri Amerika bahise bafata nk'iby'iterabwoba imbere mu gihugu. Hari abakomeje kuvuga ko kubitegeko riha abanyamerika uburenganzira bwo gutunga no kugura mu buryo bworoshye imbunda ari kimwe mu bitiza umurindi ubwicanyi bukoreshwamo izo mbunda. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yategetse Minisiteri y'Ubutabera gutangiza iperereza ku iterabwoba ryakozwe n'abanyamerika bari hagati mu gihugu. Nibwo bwa mbere umukuru w'igihugu avuze ku mugaragaro ko ubwo bwicanyi bukorwa n'abaheza nguni b'abazungu ari iterabwoba. Yasabye ko hashyirwaho itegeko rituma abakoze ibyaha bishingiye ku rwango n'ubwicanyi bw'ikivunge bahabwa igihano cy'urupfu. Mu kiganiro muri isanga cya none twatumiye bamwe mu banyarwanda batuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane batuye muri imijyi uko ari ibiri iherutse kugabwaho ibitero ya El Paso muri Texas na Dayton muri Ohio. Kuri telefoni ndi kumwe na Bwana Thierry Gakire ari mu mujyi wa El Paso muri Leta ya Texas. Bwana Gakire, ikaze cyane mu kiganiro muri isanga ku ijwi rya Amerika.
Edi, murakoze cyane. Ndi hano ndubateze amatwi.
Ndagushimiye cyane kubwa kanyu duhaye kugira ngo tuganire.
Nta kibazo, murakoze.
Turi kumwe kandi na John Kirenga, nawe ni umunyarwanda utuye mu mujyi wa Dayton muri Leta ya Ohio. Bwana Kirenga, nawe ikaze cyane mu kiganiro muri isanga ku ijwi rya Amerika.
Murakoze Bwana Edi Rwema.
Urakoze cyane.
Kandi ndishimye kuba turi kumwe.
Nawe urakoze cyane kubwa kanya waduhaye kugira ngo tuganire.
Okay.
Reka duhere kuri Thierry Gakire, uraho ngaho mu mujyi wa El Paso, niho habanze kuba igitero kuwa gatandatu w'iki cyumweru. Icyo gitero cyabereye ku nzu z'ubucuruzi, neza na neza kibera mu iduka cyangwa se mu isoko ry'ahantu hitwa rizwi nka Walmart hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho hantu habaye icyo gitero muri uwo mujyi wa El Paso aho utuye urahazi?
Yego Edi, murakoze. Aho hantu ndahazi, ndahaturiye. Ni ahantu habara abantu benshi cyane, cyane cyane muri za weekend. Kandi ukurikije ko ni iki cyumweru yari ugusubira ku mashuri kw'abana, abantu benshi niho babaga bari kugurira ibikoresho by'abanyeshuri. N'ahantu habara abantu benshi, hari na Walmart ku ruhande rwayo, hari n'amaresitora menshi cyane atandukanye. N'ahantu haba hari abantu benshi cyane, na mall iri aho ngaho hafi yaho.
Twibutse abumva ijwi rya Amerika, uyu mujyi wa El Paso ni umujyi uri muri Leta ya Texas, uhana imbibi n'igihugu cya Mexico, niko bimeze.
nibyo ni hafi y'umujyi wa igihugu cya Mexico. Ni hafi cyane, minota uvuye aho byabereye kugera ku mupaka wa Mexico ni minota itarenze 10-15.
John Kirenga, nawe utuye mu mujyi wa Dayton, igitero cyabaye mu mujyi wa Dayton cyabaye amasaha makeya cyane, iki ngiki cya El Paso cyahitanye abantu 22 kimaze kuba aho ngaho mu mujyi wa Dayton. Icyo gitero cyagabwe mu nzu y'ubunywero cyangwa se ibyo abantu bakunze kwita akabari, hagwamo abantu 9. Ahantu wowe urahazi Bwana Kirenga?
Murakoze Bwana Edi. Uretse no kuba mpazi, nanjye ubwanjye najyaga mpanywera cyangwa
nasohotse.
Ni ahantu ni mu mujyi hagati, ni ahantu hegereye university, hegereye business center ya Dayton. Ni hano ni ahantu ducha buri munsi. Ni nyuma ya Main Street, urumva ni imijyi uko yubatswe. Main Street urayumva yuko kari yo ari wo muhanda munini uca mu mujyi hagati. Inyuma yaho umujyi wa hano wafashe nk'akantu k'aka district bakita Oregon. Ni inyubako za kera zishaje bazihinduramo uturestora, utubari, ibintu byose byiza, mbega night life ni hibera.
Abantu bifuza gusohoka mu masaha ya nimugoroba cyangwa se abifuza kuhajya kuhafatira ifunguro rya nimugoroba niho benshi bakunze kujya.
Cyane cyane ko kegereye na University of Dayton.
Hanyuma
kugira ngo bagerageze ku attractinga nyine abasore bakora muri uyu mujyi, bareke no gutaha kiri kare, bakoze utuntu twiza utwo tubari kugira ngo abantu babe baza kwinywera, kwidagadura, gufata akanya nyine bavuye mu tuzi.
Hanyuma Bwana Gakire, umujyi utuyemo wa El Paso, umubare dufite ubu ngubu nk'uko bitangazwa na polisi yaho ngaho mu mujyi wa Dayton, nuko abantu 22 aribo bamaze gupfa nyuma y'icyo gitero cy'umuhezanguni. Umujyi ubwawo wa El Paso wabyakiriye ute? Abaturage bameze bate? Iyo utembereye mu mujyi ubona hifashe gute?
Edi, murakoze. Nibyo, abantu 22 nibo bamaze kwitaba Imana kugeza kuri uyu munota, ariko haracyari n'abandi benshi bakiri mu bitaro, ndetse babiri muri abo 22 nabo bitabye Imana bageze ku bitaro. Umujyi wa El Paso ni ibintu bidasanzwe mu by'ukuri. Ni umujyi ufite amahoro, nta ibintu nk'ibi ngibi n'ubwa mbere bibaye. Rero abantu byarabababaje cyane, ariko abategetsi ndetse ba meya, ba representative bose babashije kuza babwisha abaturage, bageza kubaturisha, bababwira ko bazakora ibishoboka kugira ngo ibintu ntibizongere kuba ukundi. Byaciye gikuba hagati mu bantu, ariko abantu bageje kuba hamwe. Hari n'imvugo yitwa El Paso Strong, ubu ni ibyo bihari, bakoresheje za t-shirt kugira ngo nyine berekane ko ibi bitagomba kuduca intege, ahubwo bigomba kudukomeza kurushaho.
Hanyuma Kirenga, nk'uko Gakire yari abivuze, ni ibintu byatunguye abantu benshi cyane hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kumva igitero mu kivunge nk'ibi byabaye muri El Paso na Dayton. Ni ibintu bidakunze kumvikana cyane, nubwo bisa nk'aho bigenda bifata indi ntera. Muri Dayton abaturage baho bo babyakiriye gute bumvishije ko habaye igitero cyahitanye abo bantu bose?
Murakoze. Urebye buri muntu hano Dayton, ni ikibazo cyabaye, ntabwo ukurikiza abantu uko bameze hano, ibintu by'inzangano nk'ibi kwicana ntabwo byari bisanzwe bihari. Nubwo muri uyu mwaka nyine muri Dayton twagize ibibazo byinshi, uribuka tornado yaciye hano muri March, uribuka aba white nationalist bakoze ibintu byabo hano, turimo twahuye n'ibibazo, ariko kwicana ntabwo byabaga ari ibintu tumenyereye. Tumva abantu babana, barakorana, barakundana, ariko hano umujyi wakonje. Guverineri, meya wa hano, abashinga amateka bose abantu bose bibazaga impamvu ibi bintu byabaye
kubijyanye no kwibaza impamvu byabaye Thierry Gakire uyu mwicanyi wahitanye abantu aho ngaho muri El Paso mbere yuko akora igikorwa yakoze hari amagambo y'urwango ahanini yanditse ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ko atishimiye abimukira adakunze abantu baturuka mu gihugu gituranye cyo mugi cya Mexique mbese muri make benshi batangiye no kuvuga ko urwo rwango ahanini arukura ku mvugo zikoreshwa na bamwe mu bategetsi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwicanyi nk'ubwo bushingiye ku rwango bushingiye ku buheza nguni bushingiye ku kwanga bimukira ni ibintu bidasanzwe cyane abaturage baho ngaho bo babibona gute
ibyo uvuze kuba ari ibintu bidasanzwe cyane kuba abaturage bahano badakunda bimukira ko ari ibintu bidasanzwe birasanzwe ahubwo wenda ntibigera kuri urwego aho barinda baza bakica abantu barebanga n'abarya ariko mu byukuri iyo ubona imvugo zivugwa hanze cyangwa rimwe na rimwe n'amagambo akoreshwa n'abanyepolitiki ubona ko ari ibintu rwose bisanzwe ariko abaturage batuye hano twagiye kubyakira amatugereza kureba uburyo bitazongera kubukundi
kandi ikindi twavuga nuko uyu muntu ni umuzungu kavukire hano muri iki gihugu ahanini yakoze hafi urugendo rw'amasaha agira hafi ku 10 ikimuzanye ari ukwica abantu muri uwo mugi kuko ahanini ari umugi utuwe n'abimukira niko bimeze
nibyo yaje aturutse mu mugi witwa Allen uri hafi ya Dallas atwara amasaha agira ku 10 kugi azi ahagiye n'intego yarayize ahanini byaje kugaragara ko ashobora kuba ari mu mitwe imwe y'abazungu igamije idakunze abimukira cyane cyane nk'abatuye nk'abaje baturutse muri za Mexique
hanyuma ikindi twabwira abumva ijwi rya Amerika bwana Thierry Gakire usibye kuri umunyarwanda utuye aho ngaho wanakoze n'igisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukoresha intwaro ako kageni kwica abantu bangana kuriya uri umusiviri benshi bakomeje kuvuga ko biterwa hanini nuko abanyamerika bafite uburenganzira bwo gutunga imbunda ndetse ugasanga bibaha n'ubushobozi bwo gutunga imbunda zirenze zikoreshwa mu bihe by'intambara ibyo we nk'umuntu wakoze igisirikare kubona umuntu nk'uri yafata imbunda nk'iriya nk'urugero uyu nguyu wisha abantu muri Dayton bivugwa ko yari afite imbunda ifite ubushobozi bwo kurasa amasasu menshi cyane icyarimwe nk'umuntu wakoze igisirikare tugiranize uburyo gutunga imbunda no kuyikoresha neza byakabaye
murakoze kuba ndacyari umusirikare na n'ubu niyo mpamvu ni hano ntuye mu kigo cya hano muri El Paso nsubiye inyuma gato gutunga imbunda biri muri mu itegeko nshinga cyangwa muri constitution y'abanyamerika
yego
ni amendment ya kabiri bose bemerewe gutunga imbunda ariko ibi ni constitution yashyizweho mu 1787 icyo gihe n'ubu ngubu hashize imyaka irenga 200 urumva hashyizwe kirekire cyane uko byari bimeze siko bikiruka ngiye nkubanumva ku giti cyanjye ko nko gukora imbunda zimeze kuriya za ziri oromari imbunda ishobora kurasa amasasu menshi mu munota umwe atagira uko angana numva ko bazikore kugira ngo zibashe kuba zakwica cyangwa zarasa abantu benshi mu gihe gito gishoboka rero ufata imbunda nk'iyo ukayiha umuturage ngo abe ayifite ayitunge mu by'ukuri nubwo ubyemerewe n'amategeko kandi uyitungire kwirinda ariko se imbunda ishobora kurasa amasasu 100 mu munota umwe ubwo ni iki kindi uri kwirinda ko n'igihugu gifite amahoro ugasanga rero ibyo ngibyo ari ikibazo ariko abanyapolitiki bamwe barabyumva bakabyemera ndetse bashaka ko n'amategeko ahinduka ariko abandi bo ntibabyumve ibyo rero usanga biteje ikibazo kubera ko na NRA National Rifle Association usanga nayo itabyifuza cyane kubera ko batakaza amafaranga menshi ayo mategeko agiyeho.
Iryo ni ishyirahamwe ryo ku rwego rw'igihugu ry'abantu batunze imbunda.
Yego.
Hanyuma kirenga tuvuze kuri ibyo bijyanye n'intwaro ndetse n'uburenganzira abanyamerika bafite bwo gutunga intwaro, nari nakomoje kuri uwo muntu wagabye icyo gituraho ngaho mu mujyi wa Dayton, hari abavuze ko yari afite hafi agasanduku kuzuye amasasu.
Yego, niko bimeze. Yari afite imbunda ebyiri iyo yakoresheje. Uyu muntu na nubwo yamaze isa umuntu turenga arimo kurasa abantu
na amasegonda hafi 30,
kubera yuko ahantu ni mujyi muri center haba huzuye abapolisi, aba hari abasize umutekano bajagajaga. Ariko icyo Gakire yavuga automatic imbunda yakoresheje mu masegonda 45 yari amaze kwica abantu 9, amaze gukomeretsa 26. Ni ukuvuga ngo izo mbunda ntabwo niyo waba ushaka wenda gutunga imbunda, kubera icyo utunga imbunda imeze kuri automatic. Kandi hano itegeko uretse no yuko hari n'imbunda zimwe babuza, ariko bagura hari abandi mapiyesi bagura mu maduka hano ukayimodifayinga igahinduka automatic. So ukayikoresha kwica abantu mu isogonda abantu bagera bangana kuriya bakaba babuze ubuzima. Ikindi hano Bwana Rwema, ibintu by'inzangano wavugaga birahari, ntabwo ari ibintu bishyashya, nubwo nyine abantu nyine babirenzaho, ariko muri iyi imyaka nk'ano muri Dayton nahageze no muri 2006 bigenda bifata iyindi ntambwe, birushaho kugenda byumvikana cyane mu marari mu binyamakuru no mu nsengero, ugasanga bimukira batangiye kubanga ku buryo bukomeye cyane. N'umuntu utwara tagisi yumva ko umuganga wavuye muri India cyangwa muri Nigeria yamutwariye akazi, umuntu utwara Uber uyumva ko umu injeniyeri wavuye muri Iran yamutwariye akazi, umuntu useriva muri restaurant yumva ko uwo muhinde ukora muri amakompyuta muri bindo bya ICT nawe yamutwariye akazi. Sinzi ibyo baba barimo.
Hanyuma abantu benshi bakavuga ko bikomeje kwiyongera, kuko noneho hari abantu babivugira ku mugaragaro ku mateleviziyo mu binyamakuru, ubundi abantu nibyo koko barabyemera ko urwo rwango ruriho kandi ntabwo ruzigera runavaho, ariko noneho kuruha urubuga noneho bikavugirwa ku mugaragaro byongereye cyangwa se baha n'ingufu abo baheza nguni bumva ko bagomba gukora ibyo aribyo byose kugira ngo bikize abo bimukira.
Nibyo urebye nibuka hano perezida wavuyeho Barack Obama arimo yiyamamaza manda ye ashaka kuba umukandida, ibintu nibwo byarushijeho mbega gukomera. Ayo majwi yamagana bimukira minorities n'abandi bantu bashobora kwanga abirabura, bashobora kwanga abayisilamu, bashobora kwanga abage, bashobora kwanga umuntu uwo ari we wese, ariko noneho abategetsi dufite ubu namwe murabumva nano muri state yurebye kuva kuri guverineri n'abashingamateka n'abantu babaheza mu nde baba right way. So umuntu kubwira umwana w'imyaka 21 n'uyu mwana warase hano uyu musore urebye nk'ahantu ava ni muri neighborhood suburb nziza, utakeka ko haba n'umuntu utekereza kuriya ko yajya kwica abantu barimo kwinywera cyangwa bagiye kwibyinira. Ariko kubera yuko wareba noneho amaperereza arimo gukorwa, wareba nk'ibintu yajyaga avuga no ku ishuri imyaka ishize akiga muri za secondaire no kuri university aho yigaga n'abantu yakoranaga nabo babivuga ngo yangaga abirabura, yangaga abantu bameze gutyo na gutyo, yangaga abantu bose, ku buryo hari n'akandi kabari yabanje gutekereza kurasaho kegereye university ya Dayton.
Twibutse ko umwe mu bantu yishe harimo na mushikiwe.
Mushikiwe na boyfriend n'undi musore bakundana. bibo babaye bakabiri kubije mu bantu bapfuye twebwe n'abanyafrika twafuzemo mu Eritrea dusore w'imyaka 32 yasize umugore n'abana tuzamushingura kuwa gatandatu
kandi natwe dukomeje kubihanganisha haba ababigizweho ababikozweho hanyuma nabandi wenda bashobora kuba batakaje inshuti n'abavandimwe babo Thierry Gakire iyo uwumvishije ibitangazamakuru abanyapolitika no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane cyane abo mu ishyaka riri ku butegetsi ry'abarepubulike akenshi bo barasa nk'aho batumva ko iki kibazo ari ikibazo cy'abaheza nguni cyangwa se iterabwoba ryo hagati mu gihugu ahubwo bakavuga ko ari ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe
nibyo abarepubulike buri gihe bashaka kuvuga ko ari ikibazo cyo mu mutwe ariko urebye nka President Trump na ubwe yivugiye ko ari ikibazo noneho gikomeye bagomba kongera kure amategeko bakareba uburyo bahindura amategeko yo gutunga imbunda ibyo bikaba byerekana bitanga icyizere ko mu minsi iri imbere wenda ari izahinduka kubera ko n'ubundi dufite n'abandi banyamategeko nabo ubwabo ubona ko babyumva ko ari ikibazo kandi ko kigomba guhinduka icyo ikaba gitanga icyizere ko wenda mu bihe biri imbere bishobora kuzahinduka ariko kubivugaho barabivugaho kuva n'igihe kirekire babivugaho urumva igikenewe ubu ngubu n'impinduka
Thierry Gakire na John Kirenga mugume ku matelefoni yanyu reka twakire n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bumva ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi nabo bifuza kugira ibyo bababaza reka duhere kuri David Wirwe neza
Gakire na Thierry
David uranyumva
ndakumva neza
uri hehe
ndi Kigali inyamirambo
ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye rero nagitangira mbanje kwihanganisha abantu bahuye n'ibyo byago twebwe twese rwose byaratubabaje kumva igihugu gikomeye nka Amerika twizeraga hamwe ibintu nk'ibyo ngibyo kwanza abantu babanze bihangane kabisa hanyuma nkibaza ngo ku bantu basoma itegeko nshinga rya Amerika iryo tegeko rimaze imyaka hafi 200 abantu nta hantu hateganijwe guhana abantu bavuga imvugo zogeza amacakubiri cyane cyane ko tuzi yuko Amerika ari igihugu gituwe n'abantu n'amoko menshi atandukanye abantu bava hirya no hino ku isi icyo ngicyo rwose abo bantu baba ngo batubwire niba baragerageje gusoma iryo tegeko nshinga babitubwire ikindi cya kabiri navuga no kugira ngo ndashaka kumenya nk'umunyafrika wumva ubwo bwicanyi ese ni somo ki igihugu nk'Amerika cyaha ibihugu byo muri Afurika akenshi usanga hari nk'aho amategeko abuza abantu kwisanzura bagakabya mu bintu by'amacakubiri urabizi neza ko ari intambara zikunze kugaragara Amerika itanga amasomo ku bihugu byacu bavuga ngo nta freedom of speech cyangwa kwisanzura mu kuvuga abaturage b'Afurika bafite ariko nabo basanga barimo bagwa mu bibazo bituruka ku kuba abantu bavuga ibyo bishakiye hamwe n'umu president nkaka cyangwa kanaka ntashaka kuvuga mu izina avuga imvugo z'urwango ukaba nta kibazo bimuteye batubwire biterwa n'iki cyangwa se somo baduha ni irihe mu gihe mu bihugu nk'ibyo by'u Rwanda Burundi cyangwa Congo na bihugu bikikije by'ibiyaga bigari iyo ubutegetsi bubujije abantu kuvuga ibintu bidakwiye usanga abanyamerika bavuga bati cyangwa abanyaburayi ngo ntabwo dufite freedom of speech ubwo ibyo ngibyo abo bantu bacu babaho ngaho bumva ari isomo ki n'ibyo ngibyo byaha umugabane wacu n'ibyo twari bibiri
urakoze cyane David kuri ibyo bibazo byawe reka dufate na Eric Wirwe
mwirwe
uri hehe
i Kigali mu Rwanda
ikibazo cya
manje kubashimira reka ntuza nawe bashyitsi na none nsaba imiryango yahuye na ririya sangana kwihangana kuko ahantu ikiremwamuntu kiba kiri ku isi hose kiba gikwiriye kubaha nkaba ikibazo cyanjye ari iki ngiki ese nimba batora amategeko kugira ngo azane ituze rya rubanda ubwo ngubwo itegeko ryemerera abaturage ba Amerika gutunga imbunda ryaba rikijyanye n'igihe njyewe ikibazo cyanjye cyari icyo ngicyo murakoze
ndagushimiye cyane Eric. Bwana Kiriga Kire na John Kirenga, mumfashe mugerageze musubize ibi bibazo. Hari nk'icyavuzwe na David aho yavuze ngo niba hari amategeko ahana abogeza amacakubiri, namubwira ko gusa mu ijambo yavuze ku munsi w'ejo Perezida Donald Trump yasabye ko hashyirwaho itegeko rituma abakoze ibyaha bishingiye ku rwango n'ubwicanyi bw'ikivunge bahabwa igihano cy'urupfu. Bivuze ko iryo tegeko rishobora kuba rihari, ahubwo ubu ngubu icyo ashaka nuko bajya bahanishwa igihano cy'urupfu. Ariko reka duhere kuri Kieri Gakire, mu magambo make cyane kuri ibyo bibazo bya David na Eric.
Yego, ikibazo cya David icyo namubwira, itegeko nshinga umugereka wayo wa mbere ariyo bita First Amendment ibwira abantu ko bafite uburenganzira bwo kuvuga, freedom of speech na freedom of expression. Iyo agiye akavuga amagambo mabi, biba biri muri ya freedom of speech agomba gukora, arabivuga nta kibazo. Hari n'imitwe imwe ikomeye zitwa nka za KKK, barigaragaza, barabizi ko intego yabo ni uko bakwica abimukira butakwamara. Ntubumva ko umuzungu ari we nyiri kino gihugu, ariko kubera ya freedom of speech ashobora kwicara akavuga ati yewe bikanaka ndi KKK, ntabwo shaka birabura, ntawe umufunga, ntawe ugira iki. Ariko amagambo nk'ayo yakoresheje mu bihugu ngo nko mu Bwongereza ushobora gufungwa imyaka igera kuri itandatu. So rero ni cya kibazo kigaruka cya freedom of speech. Niyo mpamvu bakora constitution ni hashize imyaka 200, igihe tugezemo ntabwo kijyanye n'iyo myaka 200 ishize. Niyo giye ku bwanjye numva ko hagomba kuba impinduka, ndetse niyo amendment ubwayo ivuga, isobanura a change cyangwa add, no guhindura cyangwa kongeraho itegeko kuri constitution. Rero n'ubundi bonge bakarihindura bakongeramo utundi tuntu, tuvuga duti wemerewe gutunga imbunda ariko iki niki, niba utemerewe ufite ikibazo cyo mu mutwe wenda bigaragara ko ari ikibazo gikomeye ntiwemerewe kugura imbunda, niba ukora icyaha runaka cyangwa bakubonyeho ko ufite amakosa runaka akomeye ntiwemere kugura imbunda.
Ibyo ni nabyo bikwiye kongerwaho, ni nabyo abademokrate batoye mu mutwe w'abadepite aho basabye icyo bita universal background check, gukora iryo perereza ku muntu mbere yuko umugurisha imbunda.
Nibyo cyane, ariko kugeza kuri ubu biri kubona hano iyo bakoze amategeko bica muri Senate kandi impande zombi zigomba kubyumvikanaho.
Senate nta kirabikora,
abademokrate barabikoze, aba republikani ntibarabisinya kugira ngo bijye bibe byajya mu mategeko.
John Kirenga, hari icyo wongeraho ku byo Gakire yaravuze, cyane cyane anavuga ngo ese Amerika koko ikwiye kongera kujya iha amasomo ibihugu mu bijyanye n'ubwisanzure bwo kuvuga ibyo ushaka, cyane cyane ko basa nkaho ahubwo nabo barimo gukoresha imvugo zihembera urwango.
Murakoze, Gakire avuze neza. Icyo nakongeraho gato, amategeko turimo gusubiza ikibazo cya David, amategeko arahari ku rwego rwa state, ku rwego na federal, n'uko rwego rw'igihugu amategeko arahari, amategeko ahana. Ikibazo kiri hano ni kimwe gusa, iyo second amendment kugira ngo ikintu cyose gihinduke mu itegeko nshinga rya Amerika, ugomba kugira 2/3 by'umubare w'abadepite bashinga amateka. So kugira ngo uzabone 2/3 ntabwo biba byoroshye. Ikindi kintu nabo barabizi, n'abarepubulike bazi ko nyine no kwica abantu ari bibi, ariko besu yabo abantu babo babatora, hano umupolitisi wese ababara election ikurikiraho, itora rizakurikira, nzaritsinda ni bande bazantora, ntabwo baba bashaka kurakaza abantu ba besu zabo ba voters. Aho niho hari ikibazo. Ibyo bavuga ngo abantu baba barwaye mu mitwe ngo ibiki, abantu umurwayi iwacu tuvuge nko muri Afrika, nko mu Rwanda, mu Rwanda abasore bararwana bagirana ibibazo, haba ku mashuri, haba mu miji no mu masoko, no he bararwana bagakubita n'ingumi bikarangira. Hano umuntu ugonga imodoka ye gato agasohoka n'imbunda, umuturanyi akata ibyatsi mu gitondo imashini irimo gusakuza akazana imbunda. So imbunda zabaye nk'amabuye cyangwa inkoni kandi buri muntu yemerewe kuyitunga buri muntu yemerewe kuyitunga apfa kugeza imyaka makumyabiri ibyo bya background check bwana munyamakuru reka nkubwire hano kugira ngo ubone imbunda you don't even need nta nubwo ugomba kujya mu iduka kuyigura zirahari zirahari kugira ngo ubone imineke myiza bishobora kukugora ariko kugira ngo ubone imbunda niyo washaka mirongo ine wazibona mu munsi umwe kubera ko zirahari ku ma street zirahari mu makaritsiye zirahari online zirahari kuri gun shows zirahari ahantu
umuhanzi Rihanna niwe wanditse ku munsi weza avuga ngo kugura imbunda muri Amerika biroroshye kurusha kubona visa ya
oyi visa rya ntabwo biba nanubwo ari ibintu byo abantu ba applying ari ijana hakabona batanu cyangwa bane hano imbunda mu mujyi uwo ariwo wose muri Amerika kuyibona bashobora kukubwira kujya muri store kugura imineke myiza ukayibura cyangwa umukati ukiri muzuka ariko imbunda kuyibona ni ibintu haba amasasu haba kandi buri muntu yemera uzi ko hari abantu bagura n'ibibunda by'intambara ushobora no kugura igifaru ufite amafaranga itegeko nshinga rirabikwemerera ushobora kugura imbunda iyo ariyo yose hano iyo ureba nko tuvuye muri independence hano 4th of July nigera hano nagiraga ubwoba numvaga amasasu umuntu akajya nko muri yadi inyuma karasa ngo yanezerewe waba zisubiye mugabo kuri kubetera mukura kugira ngo sese sindipandaze kubyembe itegeko nshinga rivuga ko umuntu agomba kurasa yishimye
Bwana Kirenga guma kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika niba hari ikindi wifuzaga kongera urakivuga nyuma yuko twakiriye abakunzi b'ijwi rya Amerika reka duhere kuri Joseph wirwe neza
mwiriwe dirwema
guri hehe
ndi mu Rwanda mu ntara y'amajyepfo
ikibazo cya
mbantu ndamukiriza abo batumire kandi nihanganishije abo bahuye n'ibyo byago
urakoze ikibazo
mfatiye ku magambo bavuze basobanura kuri ku by'ibyo bitero biherutse kuba aho muri Amerika ko bavuze ko hari urwango rw'abo baheza nguni badashaka bimukira ese nabo ubwabo nk'abanyarwanda bagiye gutura aho muri Amerika ese ntabwo baba bafite ko nabo icyo kibazo cy'urwango rw'abimukira cyazabageraho saba murakoze akabazo kanjye nakara
urakoze cyane Joseph reka dufate na Federico wiriwe neza uri hehe
mu gisagara cya Bujumbura
ikibazo cyawe
akabazo nanjye nagomba kubabaza mbega aho muri Amerika bavuga yuko ariho itegeko riri kuri uyu munyagihugu gutunga ibigwanisho ntabwo ukifatira nko kuri ibiro bihugu byacu no muri Afurika mu karere k'ibiyaga bigari nta kungene urasanga kenshi urwaruka rwishyira ufise ibigwanisho nta kuntu ugoba ari ubwo ruhererekane ugasanga barafise aho bakorana babibaha baba iyo bari kuriye kubigura hanyuma bagacaza barabiha bene urugwaruka urasanga muri ibihugu by'ino rufise ibigwanisho hanyuma kandi kabazo naho kagira kabiri nta kuntu ugosohoka itegeko ribuza gutunga ibyo bigwanisho kukubera turabona gutunga ibigwanisho mu nzu uri kumwe ngo nta kamaro kanini bifise urumva atari rimwe rimwe urumva gusanga ari uguhonya batavuga rumwe cyangwa ari uku kuri ubugizi bw'ikibi kuko urambye nka murundi kenshi umuntu afite udufaranga twiwe yarayigiriye kuri banki yarutiye udufaranga ugasanga bamubwiye ko n'inkoho baraca umwatsi kuko ibirwanisho kenshi muba bitunga tubona bikoreshwa mu bibi gusa nta kuntu ibitegeko ribibuza ibigwanisho tukabihindura byo umutekano murakoze Imana ibahezwa
urakoze cyane Federico Bwana Kirenga niba hari icyo washakaga kuvuga ku bibazo byari byabanjirije wakivuga hanyuma ukanasubiza na bimwe muri ibyo bibazo bya Joseph na Federico ahani ni Joseph yibaza niba mwebwe nk'abanyarwanda se cyangwa bimukira baba muri ibi bihugu niba ntabwo bamufite hanyuma Frederico we ni bijyanye niba nta kuntu hajyaho itegeko ribuza abasivili gutunga imbunda hanyuma zigaharirwa abashinzwe umutekano.
Murakoze bwana Rwema. Ibibazo byo guhora duhangayitse byo ni ibintu bihoraho hano, abamenye ugerageza kubyirinda, kubigendera kure, gutura ahantu heza, butanduranya n'abantu, ni ibintu nk'ibyo buri mwimukira icyo kibazo rwose aragifite. Ariko ibi ikindi kibazo cyo kuvuga ngo hari umubare ntarengwa w'imbunda ushobora wemerewe gutunga, oya, ntabwo hano imbunda ni nko kugura inkweto uri i Burundi cyangwa i Kigali, nta muntu ukubwira ngo wemerewe kugura inkweto peya esheshatu cyangwa icumi. Oya, ugura izo ushaka, amafaranga yawe ukayadunda muri izo mbunda. Hano hari ibintu bwanda munyamakuru by'aba gun collector, sinzi mu Kinyarwanda uko nabyita,
abantu bagura imbunda mu rwego rwo kumva ko bagomba kuzitunga ari nyinshi, isosiyete yose akaba yayigura.
So hari abantu nyine bagura imbunda, we ari gun collector, hari aho yigurira imbunda ubwoko bwo ari bwose. Kandi ikindi kintu, imbunda hano barazikora nk'uko nyine ureba nk'uko bakora amamodoka, bakora ama bazikorera hano state isuturuganda rw'umuntu, umuntu ukora imbunda. So ntabwo ari ukuvuga ngo imbunda uyigura muri leta cyangwa imbunda niza abantu bashinzwe umutekano. Hano buri muntu upfa kugeza imyaka 18 wemerewe gutunga imbunda, kandi si imwe cyangwa icumi, izo ushaka, ubwoko bwose ushaka. Ushobora no kugura iyindi PS niba yari semi automatic, none ukayihindura automatic. Niba yari ifite mbega nka kwa kundi reba abasore bo muri iki gihe n'i Kigali urabibona, agura imodoka akayishyiraho amajante akayihindura igahinduka, nabo barabikora hano ya ku mbunda zabo.
Urakoze cyane John Chirenga. Bwana Chirigakire, Frederico yari yibajije niba hatajyaho itegeko ribuza kugurisha imbunda ku basivili, hanyuma noneho iki kibazo cye ngifatanye n'iki gitekerezo cy'uko ubwo abantu batangiye kubivuga ku mugaragaro, bakemeza ko hari ikibazo cy'iterabwoba hagati mu gihugu, wibaza ko ibi biganiro bitangiye hari icyo bishobora guhindura mu bijyanye n'imikoreshereze y'imbunda ku basivili hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika?
Ego Edi, mpereye kugusubiza Frederico, itegeko ryaguze abaturage kugura imbunda, sinibaza ko iryo tegeko rizigera ribaho, kuko ibyo bintu biri mu maraso y'Abanyamerika, nta udatunze imbunda, natwe twese tuba tuzitunze. Gusa icyo bifuza abantu benshi bifuza, natwe twifuza, ni uko hajya itegeko ryo kudatunga imbunda nini iri automatic,
ifite ubushobozi bwo kurasa vuba cyane kandi mu gihe gito,
abantu benshi mu gihe gito. Kuko icyo gihe naho ubundi gutunga imbunda biri rwose mu biri mu maraso y'Abanyamerika, kandi biri no mu buryo bwabo bwo kubasha kwirinda mu gihe habaye ikibazo cy'icyo cyose.
Hakabamo n'izindi zikoreshwa mu bijyanye no guhiga n'ibintu nk'ibyo,
barahiga cyane, bakunda guhiga, bakunda kujya muri izo muri amashuri yandi y'ibindi byo kurasa. Ntago twababuza, kandi bino mu iteko nshinga akereka habanje guhinduka iteko nshinga rikabibuza. Ariko ibyo sinibaza ko bizigera binaba na rimwe ngo umuturage ntatunge imbunda.
Hanyuma Gakire, igitekerezo uravuga iki kubona noneho muri Amerika ku nshuro ya mbere abanyapolitiki itangazamakuru ryemera ku mugaragaro rikavuga ngo muri Amerika harimo iterabwoba mu gihugu?
Icyo kintu nkubwije kuri Edi, jyewe biranshimisha, nabyo bintu bimpa icyizere ko buhoro buhoro bizagenda bihinduka, kuko ubundi n'itangazamakuru n'abanyapolitiki bamwe na bamwe ntibashoboraga kwicara ngo babivuge basesuye ibyo ari byo nyabyo, bavuge ko ari umuzungu wanga abimukira, bakabyitirira kurwara mu mutwe, bakabyitirira ibindi bintu nk'ibyo, buri gihe ugasanga ntibarasa ku ntego. Ariko uyu munsi na perezida ubwe yabyivugira avuga ati ibi bintu bigomba guhagarara, n'ubwicanyi bushingiye ku ruhu rw'umuntu cyangwa ku muntu ari umwimukira. Icyo rero kubera itangazamakuru n'uburyo ribuvuga cyane kandi ribihozaho, mbona ko bitanga icyizere ko bizahinduka.
John Chirenga, kuri ibyo ngibyo bijyanye iterabwoba hagati mu gihugu wowe urabibonote?
Nanje ndumvikana bwana Gakire hano ikibazo cya domestic terrorism iterabwoba riri hano mu gihugu. Abazungu baratinyaga kuvugisha ukuri ko hari terrorism y'Abanyamerika, abazungu b'Abanyamerika. Urebye kuva no mu myaka yaheze, imyaka muri za uribuka muri Oklahoma City wa musore Timothy McVeigh yakoze ibibombe abirunda mu ikamyo ajya kuri kurasa federal building muri Oklahoma City. Ariko abazungu bo bumvaga ko babwiraga abantu babo hano ko abantu bitwa abateroriste ari abantu baba muri Middle East, ari abantu baba Arabu babiyo muri za Syria, za Iran na za Iraq na hehe. Ariko ikibazo na hano mu rugo kirakomeye kubera yuko ntabwo wambwira ko KKK atari abateroriste. Abantu bafata abantu bakabahambira bakabatwika, cyangwa umuntu ugenda karasa abantu bicaye mu kabari cyangwa bari muri bwate babyina katari umuteroriste. Arasa adakurikize, wenda avuge ngo ndarasa umuntu twarwanye twashwanye.
Hari n'abagiye kurasa abayahudi mu mujyi wa Pittsburgh, aricyo kimujyanye cyonyine.
Oh yeah. Wabonye muri Florida. So terrorism irahari kandi imvugo z'abanyapolitiki hano cyane cyane right wing politics bagomba guhindura kubera yuko abantu babwira abenshi abo bantu usanga ari abantu babirereye mu misozi. Urabona umuntu uba ureba nka voting block y'abo bantu n'abantu bari nko muri rural America
mu biturage.
Yes, kandi nibo batunze imbunda nyinshi cyane, kandi bo n'abantu bumva ikintu kimwe. Abantu bo muri rural America ngira ngo n'ahandi hose niko bimeze, ntabwo batekereza nk'abantu bo mu mijyi. Abantu bo mu mijyi babahura n'abantu bavuye hehe na hose, ntabwo bita ku bantu cyane. Ariko hariya niho hakomoka n'abo bantu bagenda barasabana.
Urakoze cyane, reka twakira abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika. Stanislas wirwe neza.
Neza Rwema.
Uri hehe?
Ndi mu murenge wa Burega mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'umwe mu Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Nagira ngo mambe nihanganishe abo ngabo bagize ibibazo y'ibyago. Namwe mbashimira cyane, nshimira n'abatumire.
Murakoze.
Nicyo nagira ngo nibarize abatumire, uretse ko mu kanya umuriro warimo wabuze. Nagira ngo mbaze ngo izo mbunda baba bazigura ku bayobozi ba leta cyangwa abantu bose bacuruza baraba bazicuruza? Ese iyo baziguze bazibahana n'amasasu? Nkongera nkabaza ndi uriya rero umuntu wishe undi buriya hagiyeho nk'itegeko ry'uko nayo bamushyira mu mbaga nyamwinshi inama yateranye nayo bakamwica nk'uko yabikoze, ntabwo abantu babyongera. Murakoze cyane iby'ibyamirika, turabakunda rusarani.
Urakoze cyane Stanislas. Reka dufate na Oscar wirwe neza. Uri hehe?
Ni mu Kayanza.
Ikibazo cyawe aho ni mu Burundi?
Yego, bandi nanjye kwihanganisha abo bagize ibyaha bakabura ababo.
Ne, urakoze.
Ngaho nanjye ikibazo mfise ni uko turiko turumva uburorero mwatanga bw'ibihugu bifite umutekano mukunda kuvuga Amerika. Ariko nshasanga umenga nta mutekano hari, kuko nashaka ko abo bantu bo urugero rw'igituma bavuga yuko Amerika ifite umutekano, kandi wumva abanyagihugu barekuriye umenya kwicungira umutekano, kuko ndazi mu bihugu bya Afurika mwohirahira ngo atange iryo tegeko ry'uko umwenegihugu atunga ikigwanisho. Nibaza yuko nicyo gihugu cya Amerika cyota kimufatira ibihano. Ndumva rero jewe ko ata mutekano woba uri aho hantu kubera yego kabisa, ndumva nta mutekano hari, kuko aho umuntu yumvira umwanya n'umwanya agacora inkoho akagira ibyo ashaka, ndumva nta mutekano hari. Nasaba rero ko duha igituma bavuga ko hari umutekano. Murakoze.
Urakoze Oscar. Guma kuri telefone kuko nzi ko mu Burundi mufite ikibazo cyo kutatwumva neza, kugira ngo wumve ibisubizo by'abatumirwa bacu. Reka mpere kuri Thierry Gakire, uhereye kuri ibyo bibazo bya Oscar, ese Amerika iratekanye?
Amerika subije Amerika muri rusange navuga ko iratekanye, ahubwo ikibazo ni icyo ngicyo cy'abantu bamwe na bamwe babaheza nguni bagira uku akaza gakora ibintu bitunguranye kandi umuntu nk'uwo biragoye kumubona cyane cyane ko nkawe nk'uwo muri bwo muri Dallas nta hantu na hamwe warasa no muri El Paso nta kimenyetso kindi cyari gihari cyatuma ubasha kumubona mbere y'uko abikora aho rero niho hari akabazo agakomeye ariko muri rusange Amerika n'igihugu gifite amahoro nta kibazo
Hanyuma Stanislas yabarabaje ikijyanye n'uburyo abantu bagura imbunda ndabizi ko mwabisobanuye ko byoroshye kuzibona ariko yaravuze ko yagize akabazo k'umuriro ntiyakurikira neza wamusobanurira ese n'ubuhe buryo abanyamerika babonamo imbunda bazigura gute yaribaje se ngo bazigura kuri leta bigenda gute
Nsubije Stanislas nibyo koko imbunda zigurirwa ahantu henshi hashoboka ahantu hose aho utuye hose ni wabura ahantu bagurira imbunda uragenda ukagura imbunda upfa kuvugisha imyaka 18 wemerewe gutanga amafaranga yawe ugafata imbunda gusa ikindi nakongeraho ni uko hari n'abagura imbunda mu byitwa za auction aho auction ni nko ku
cyamunara
ukagenda rwose ukagenda ukagura imbunda kuri make ukanazibona rwose niba ari imbunda yaguraga wenda yakoze yaguraga 200 ukayibona ku madorari 50 so kugura imbunda ni ibintu byoroshye cyane nko kugura inkweto nk'uko mugenzi wanjye abivuze nta kintu kigoye kirimo rwose
urakoze cyane Thierry Gakire John Kirenga hari icyo wongera
icyo nakongeraho Amerika ni igihugu gitekanye ibyo byo rwose ntabwo ntabwo twabitindaho nubwo hari ubwo bwicanyi Amerika nicyo gihugu gifite umutekano wa mbere ku isi ariko uburyo turimo turavuga ko abazungu ariko harimo abirabura hari abalatino hari abarabu nabo bakora ibikorwa nk'ibyo nyine byo kurasa abantu benshi
abagangi turabazi benshi cyane mu mijyi itandukanye
hano hari imijyi za Chicago, St. Louis, za Baltimore haba abantu nyine ari abantu bisubiramo ubwabo abirabura ku birabura abalatino ku balatino za California hariya ariko bigaruka hahandi hano bigaruka kuri cya kibazo nyine ngira ngo David niwe cyo gutunga imbunda wenda imbunda irasa amasasu menshi cyane noneho hagakurikira ikibazo cy'inzangano ziribwa mu mitwe y'abaturage ari abantu abapolisi cyangwa se abanyamadini bavuga ibyo bintu ugasanga umuntu arabwira abantu ibintu ngo bagiye gutwara ibintu byanyu bande ngo nimwemera abo bantu bazajyana ibintu byabo hano hari ubwo ureba nk'umuzungu wakuriye kuri farm yumva ko nyine utagomba no kwicara nawe muri council meeting utagomba wenda guturana nawe hari ibintu bitwa white flight sinzi ukuntu wabivuga mu Kinyarwanda ugasanga karitse niba hari abirabura cyangwa abarabu cyangwa abaturusiya barenga bangahe baje guturaho abazungu bagurisha amazu yabo bakagenda
cyangwa se wajya kuyigura muri karitse bamenya ko waje wa wundi wayigurishaga akakubwira ko itakigurisha
iko kitakiri ku isoko kubera yuko niba kugurisha inzu wowe umwirabura umunyamahanga uzazane imico yanyu cyangwa abana bawe bazaba bakina n'abana babo cyangwa se abaturanyi bazagenda so kugira ngo school district cyangwa karitse yabo iguma iri safe wowe bakakubwira ko imbunda inzu yavuye ku isoko so ni ikibazo gikomeye ariko muri rusange umutekano urahari kandi abantu bose harimo abantu beza hano urebye barahari mu bwoko abantu batugiriye neza hano tukigera hano urebye bari abazungu ntabwo bari n'abirabura ntabwo bari n'abanyarwanda kandi umujyi uba murimo abanyarwanda bose abazungu ukareba kugira inama no mu ishuri abantu bagendaga badufasha bari abazungu ugasanga so tureke kuvuga ngo abazungu no harimo abantu beza ariko iki kibazo ni mu mitwe y'abantu ni mu mago y'abantu bicara kuri dining table umubyeyi ababyeyi bagatangira kuvuga ibintu bavuga kubimukira bavuga ku yandi madini none bikajya mu mitwe y'abana agafata imbunda kubera ko byoroshye iri mu nguni hariya iri munsi y'igitanda iri mu kabati akagenda karasa uyu wa hano nuko yabigenzeje
hanyuma ni abenshi nuko nabivuze bakomeje kuvuga ko ibyo bintu nubwo hari abantu birimo ariko noneho byatangiye kuvugirwa ku mugaragaro ndetse wigeze kuyobora iki gihugu President Barack Obama mu itangazo yari yasohoye yavuze ko imvugo nk'izo ahanini ziryanisha abaturage yatanze urugero rwa uburyo zagize ingaruka ku baturage avuga ku bijyanye na Jim Crow avuga kuri genocide yakorewe abayahudi ndetse anagaruka no kuri genocide yakorewe mu Rwanda aho avuga ko imvugo zagiye zituma abantu babaheza nguni bafata ibyemezo bikarishye birimbura imbaga y'abantu benshi.
Oh yeah, no kwenye abantu ibintu iyo bitangiye kuvugwa ku mugaragaro cyane cyane bivugwa n'abayobozi abantu babyumva nk'awari
impamo.
Yes. Nk'awari ikintu cyavuzwe na musenyeri, ikintu cyavuzwe na depute, na ministri, na perezida, abaturage hose haba mu Rwanda, buriya abaturage bose akenshi na kenshi imyumvire yabo ni imwe, baba bize, baba bazungu, baba barabu, duturanye n'abantu b'ingeri zose hano, ikintu cyavuzwe n'umuyobozi abaturage bumva ko ari go ahead. Iyo perezida hano atangira kuvuga ibintu abivugira mu ntara ziri ruro cyane abwira abantu ko mugomba kurinda utwanyu, mugomba guhora muri maso, mugomba gutegera abo bantu mutabemerera, abavuga bande se
cyangwa ko bamwe
barabibonye
hari na bamushinje kuvuga imvugo zirimo gusaba bamwe mu bashinga amateka ba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusubira mu bihugu byavuyemo bavuyemo nubwo benshi banavukiye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Yarabivuze ukwezi gushize ngo basubire iwabo, urabwira umwirabura wavukiye hano, wavukiye Michigan, asubire iwabo, iwabaza ari he?
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu minota mike cyane turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro, ariko reka mfate abandi bantu babiri hanyuma tugaruke dusoze ikiganiro. Emmanuel Wirwe.
Wirwe neza, Ijwi rya Amerika.
Uri hehe?
Nibirisha abagabo Emmanuel, ndi Kigali mu Rwanda agana mu Gatenga.
Ikibazo cyawe masegonda make.
Nk'uko bisanzwe ni honorable birushaga mu Gatenga, mbanje gushimira abo bavandimwe baba mu gihugu cya Amerika mwatumiye muri kiganiro muri Isanga.
Kibazo
noneho nkaba mbabaza ni ese ko mwumva aho ngaho mutuye hari imidugararo ndetse n'amahoro makeya, ni iki muteganya kuba mwagaruka ko iwacu mu Rwanda ari amahoro kandi mukaza mugafatanya natwe kubaka u Rwanda? Kuko aho ngaho ndumva yuko n'umuyobozi waho n'abayobozi babo bose bagenda bahembera urwango bitewe uko banga bimukira, ese bo bafite izihe ngamba zo kuba bagaruka mu gihugu cyabo nk'abanyafurika cyane cyane ngiye nibombwira. Ndetse nkongera nkabaza uwo muvandimwe wavuze ko ari umusirikare, se ni umusirikare wa Amerika cyangwa n'u Rwanda? Murakoze, murakarama, Ijwi rya Amerika.
Emmanuel ndagushimiye cyane, reka mfate na Gaspar Wirwe.
Eza
uriye Gaspar?
Ndi mu gihugu cy'u Rwanda.
Mu magambo make cyane ikibazo cyawe.
Bo mu magambo make uretse kubashimira ku ubutumwa kubatumye mu mwagiye muduha nk'Ijwi rya Amerika, nabashimira ko mutuma abantu tugenda tumenya uko ku isi hamwe namwe bigiye bimeze, se nimo kubashimira kandi mwakoze cyane.
Ndagushimiye cyane Gaspar nawe. Bwana Gakire, reka mpere kuri wowe. Iki kibazo kijyanye niba Amerika itekanye, twari twakivuzeho aho mwemeje ko nubwo hagaragara utubazo tumwe na tumwe ariko muri rusange Amerika iratekanye, hari icyo wakivugaho hanyuma unasubize n'icyo kubajije niba uri umusirikare w'u Rwanda cyangwa se wa Amerika cyangwa se niba muteganya no gusubira mu gihugu kubera imidugararo imaze iminsi ivugwa hano muri Amerika?
Yego cyane. Amerika ni igihugu gifite amahoro, gitunganye rwose, nta kibazo. Gusa ntozo nk'uko nti tujya tubura, baravuga ngo nta byera ngo se ntagira kimwe kidafite utubazo tumwe na tumwe tw'ingorane. Ikibazo cyo muri Amerika cy'abantu nk'aba ngaba baheza nguni birahari, ariko kuva abanyepolitike rwose babihagurukiye, ndibaza ko ari ibintu bizashira vuba, ko buriya baravuga ngo ibuye ryagaragaye niba rikishe isuka. Kuva byagaragaye ku bantu bose, imyumvire yabo ishobora guhinduka, then icyo gihe bikaba byahinduka. Kukereke ko ndi umusirikare, nibyo ndi umusirikare wa Amerika, kandi koko gutaha n'ubundi njya ntaha kandi ndabiteganya no n'igihe cy'akazi nikirangira nzataha rwose burundu.
Urakoze cyane Thierry Gakire.
Ariko Edi n'abatsindiye nanone ariko amasaha yarangiranyeze mu kazi ijye nashaka mbasezere ubwo
Thierry Gakire nagira ngo ngushimire cyane mbikuye ku mutima kubw'akanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire uganirize n'abaturage nako nabumva Ijwi rya Amerika bijyanye n'ubwicanyi bwabereye muri uwo mujyi wa El Paso ubamo. Ndagushimiye cyane.
Murakoze cyane, mugira amahoro kandi mugire ibihe byiza.
Urakoze cyane. John Kirenga, wowe turacyari kumwe iminota itarenze ine. Amakuru dukesha ibiro by'umukuru w'igihugu nuko ateganya gusura imijyi ya El Paso ndetse na Dayton ya Ohio aho ngaho utuye. Ni ibiki witeze cyangwa se wifuza ko umukuru w'igihugu yakora aje gusura abahuye n'ibyo bibazo by'ubwicanyi? Ubutumwa akwiye kuhatanga ni butumwa ki, cyangwa se wowe urabona azakirwa te muri uwo mujyi wanyu wa Dayton?
Murakoze. Ntarasubiza icyo kibazo. Hari ikibazo cy'umuvandimwe wabazaga ngo niba twiteguye kuzataha cyangwa se tujya dutaha, sinzi ikibazo nk'icyo, ariko ni ukumubwira ko nyine naho tuba nubwo turi Abanyamerika hano ariko tusigara turi Abanyarwanda, turajya mu Rwanda, turakontributinga kuri development y'u Rwanda. Premier Minister n'uherutse kuza hano Indianapolis aratubwira ngo kuba umunyarwanda ntabwo ari ukuba uri mu Rwanda cyangwa ntabwo ari na part-time job. Mbega ngo ndi Kigali, ubu ndi umunyarwanda. Ugomba guhora uri umunyarwanda, ugomba kuba turi Abanyamerika mu mpapuro, ariko imyitwarire n'imitekerereze turi Abanyarwanda. Icyo niteze kuri Perezida Trump agiye kuza hano, byo ndabizi, aze abanza ahumuriza abantu, ariko kubera yuko umujyi mbamo hano cyangwa leta mbamo, state mbamo hano ni Republican, ni pure red state, agomba kubwira abantu bagabanye izo mvugo ko abantu bose amategeko twese aduha uburenganzira bumwe. Iyo wabaye umunyamerika, iyo warahiye, uburenganzira mfite busa n'ubwe, busa n'ubwungana n'ubwundi muntu. So aza humuriza abantu, aza abwira abapolitisiye, abwira abanyamadini ba baptists ko abantu bose ari Abanyamerika, abantu bose ko ari ikiremwa muntu, ko abantu bose bafite uburenganzira nk'abandi, ko nta bantu bamwe bagomba guhezwa cyangwa kwicwa uko abantu babishatse. Agomba kubwira abantu ko ibintu by'inzangano bishingiye ku ruhu, ibyo bintu ntabwo bigifite umwanya muri iki kinyejana turimo. Ibyo gutunga imbunda byo amategeko arushaho gukara. Ibintu byo kugura imbunda muri auction, ibintu byo kugura imbunda kuri street corner, ibintu byo kugura imbunda online, ibyo bintu biveho. Umuntu kugura imbunda bamukorere background check. Koko Gakire yavuze ikintu ngo umuco w'Abanyamerika, imbunda ni nk'inkoni mu bashumba, abantu baba batunzi baragira inka, bagomba kugira inkoni nyinshi cyane. Ariko nanone si ukuvuga ngo umurwayi wo mu mutwe cyangwa umuntu ufite ibibazo nk'umusinzi cyangwa umuntu uraho nawe agomba kuyitunga cyangwa kuyigendana cyangwa ahantu ho kugurira imbunda hagomba kuba hazwi ari hamwe cyangwa habiri, nko mu mujyi cyangwa mu state, kugira ngo uyigure babe bakoze iperereza rihagije kuri uwo mukiriya ushaka kuyigura.
John Kirenga, uri umunyarwanda utuye mu mujyi wa Dayton muri leta ya Ohio, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo utuganirize kuri ibyo byago byagwiriye umujyi wanyu wa Dayton. Ndagushimiye cyane.
Murakoze bwana Rwema.
Nshimire namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika, nshimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Alimasi Kalala wegeranyije iki kiganiro muri studio ya 7 Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mukomeze muryoherwe na gahunda za Radio Ijwi rya Amerika.